Ebyonga bichali bicho bana byanjigiriza bawabudde abazadde abalina abaana abagudde ebigezo bya ekibiina ky'omusanvu PLE byakolebwa omwaka oguwedde nti babawa omukisa okusoma ebintu ebirala ebisukka ku by'omukibiina kubanga omutendera gw'ekibiina ky'omusanvu si gwe gukwa ogusalawo ebiseera eby'abaana eby'omu maaso. Mu nsengeka n'engabanya y'abayizi mu masomero gye bagenda okusomera siniya esooka, abayizi 60% abaagwa ebigezo balekeddwa bbali era ne baweebwa amagezi ga kuddamu kutuula kibiina kya musanvu. Kaweesa Kiwanuka Christopher nga ye Central Private Education Institutions mu ggwanga agambye nti gavumenti esaanye okutunula mu bisuula abaana kubanga bwe bitandikirwa ddagala abaana bagenda kwongerera ddala okugwa.
Gavumenti kyosooka okwebuuza abaana abataatuuka mu PLE nga tetumala kufunira baagudde PLE abaana akakadde nga kamu 20 babulira wa? Nandiwadde gavumenti amagezi nti nga bwe bakoze industrial parks mu byalo ekateeka eggulu embale n'awalala n'embalala bateekewo education hardship zones basikiriza abantu bamusiga nsimbi okuteekayo amasomero eyo agali okumpi n'abaana. Abaana abasinga okugwa ebibasuula bintu nga 400. Ekisooka kwe kubeera nti bava mu famire enjafu. Ekyokubiri, famire ez'abazadde abataasoma tebalinako na babayamba. Ekyokusatu, batambula engendo mpanvu nnyo. Ekyokuna, amasomero gye bali tewali bibayamba kuyiga.
Mu mbeera eyo ssentebe w'omukago ogutava abatandisi b'amasomero ogw'obwannannyini omukungu Mike Kironde ategeeza nti abazadde basaanidde okweyambisa omukisa gw'amatendekero ag'ebyemikono naddala eri abo abatasobola kuddamu kibiina kya musanvu.
Batandike n'omukisa ogusooka nti baddemu wa mwaka guno ba rejisitaringe, wabula abazadde batwale obuvunaanyizibwa bateyo ku masomero batuule n'abasomesa balabe obunafu bwe bwabadde era bwe bayinza okuyamba abaana. Layini eyokubiri, amasomero agabyemikono, tulina amasomero agabyemikono agatera otwala abaana abo, omuntu asobola okutwala omukisa ogwo mwana n'amutwala n'asoma ebyemikono ng'ebyokubajja, ebyokufumba, ebyamakanika, omuntu n'atabeera nti atudde butuuzi n'abanga omwana bumusudde.